devil for sure. Moyo wangu najua.
Maloso.
You give me love, I give my heart to ya. And this love going nowhere, 'cause I love you for sure. Kwa kumetua, oh. Wala sito sumbua, oh no, oh. Shura macho na furaha, every time when I see you love me, hivyo navyo nipa raha, sitamani tena kuhu.